yande joy no wittodi e minta chappande tati nani habaruji menni e fulfulde di min Oumou Oumar yanganta on ndere ko e kibaruji menni horejo hawrinde leydi 6 hawtade e jama'are mun kenga be gaddi jahangal mabbe del leydi Niger dun do e gattana balde tati jahangal ko golle non horejo leydi Niger no hokkan labal do mana jahangal mabbe gal Beidan gobe andal gambe keba sembe golle chupabe del leydi maradi lewru janvier wittinu be beidanama andal downo ardako wadirte ganje hol yeso hebo der communiti mabbe yewtere men pindinol ni der mun ni hande min kaltanani do ko ewata suka debbo bindowo dewte e hausan kore sajida alhaji saidu kulay tokkomi onnan pittol halangi dal kibaru ci men Horejo hawrinde leydi 6 Ignazio Cassis hawtade e jama'are mun kengani be jurake leydi Niger e horejo assemblée leydi 6 madame Irene Kalen e horejo CICR Peter Morer noni ille kenga ibe tawa del leydi Niger be gattana balde tati kengani be gidi e ardibe leydi men Niger di do ardangal horejo leydi Niger to lamorde horejo leydi Niger Mohamed Bazoum noni o wi jahangal golle non nani famaka o hokki Habibou Garba
Vous venez opportunément cette année.
On gari hikka garangal on wadi na haniri sabu on taimi ni ngwende chadale iti. Go kai ginana do fi rafi ndena nagu. Dilebe na do fi rafi ke yora ngure. Kwa lati kanu nungu hikka ngu kamwoni japaimi. Ndena neka edu mine mbe mini ngodi sigila mo mingat do majum. Gambati hede fawar yoni mosala majum. Mingata njau ndi hore amin fahea wa chagal mu. Yano ko jachwe fu min teutan unu yaade e walitope. Walitope edu kwanda ndo fila yuru mendeji e faba kope ngato. Wanat untandu minjit e mwono. Sabu mini andi no wodi kumbaut. Wal turzemi inka wando fi kondarto hono demal en, teutol diyang en, kanyo e jangino e kitol gole, non nifahane ndu e mutnyen tingo no kuje, e pechol e dartino lamuji, sabine andi ono pe enda, oda mbayo do fi, hono pechol e dartino lamuji di enda kuwoti
sabine.
Jahangal gal uwoni arande de horejo bien hawrindeji leydi 6 noni waddi jahangal mun hawtade e horebe leydi 6 del leydi Niger fa balde tati dun do jahangal golle non hakkune leydi Niger e leydi 6 noni no wadan be anda leydi Niger hande ni be jahana maradi jango be jahan agades juraki hokkungu sembe golle hakkune leydi didi nani famaka o hokki hano jadimin Habibou Garba
C'est la première visite.
Arana majuni ko adido leydi Suisse no wardo endal leydi Niger. Nyalane dedu ni fahande nyalade wodude mana sanneno. Dundu waddi ko jama'are undede wardo tirde kan do leydi Niger. Balde tati kam min jodoto do endal leydi Niger gam gollididde ardibe leydi din. Der majje du fahanden min gadan yilaru darode himbe de redu leydi. Min gi'a do labi higiraku ko min gadi der leydi Niger di endan. Min gi'a du ni fahanden ko CICR Fed Croix Rouge de endan wadi. Der dubi laso didi e joy bitti didi miccintinen himbe duni fa handen ko hitane dubi ujunar e keme jeenay e laso tati e sappo e jeetati den leedi swiss fuddi gollididde leedi niger do labi higiraku badu ni ko boddirka no tawa caka leede didi de enden labi higiraku hawro gollida di nafi leede didi de fu duniyaru worru der mum himbe tawa der mayrudu himbe kani wadude burna mu
c'est dans ce monde qu'on doit vivre
o woni horejo hawrinde leydi 6 noni indirtedo Ignazio Cassis ibe gada rewbe chubabe herme dido ardinabe der region maradi be kokka andal lewru janvier wittinu do ardako ebe pama golle gonde do balbe mabbe noni gan kawjaki communityji mabbe madame Mahamadou Sa'a Zanzuna didabo maire mo commune Sae Sabua nani fama ka o hokki jadimin Mohamed Mamman
En tant que lui,
neddo tubaado golle mo woni de kudde jungo to hawrindeji dibe gatta den ko yardore wurtini yasi neddo tubaado fu walana do inde jama'aare hana parti mun gollanta handana gollana himbe ganje hol yeso hebo der commune deni asubama alatanta kona ñemminteɗo rewɓe daranoɗa rewɓe hawtade e worɓe ko neɗɗo ɓuuri hokkugo sembe daranade rewɓe ɗum waɗi laamu bitti ɗito rewɓe ɗuɓɓe ardinaka neɗɗo deni ardinaka dow wawta darani rewɓe dey hannden no ɓura rewɓe keɓe ɗiɗo ardinaɓe dimma mo rewɓe keɓi ko ɓantare no heɓoto ɗuɗal amin no waɗan worɓe nanganami ko watta ɓikkoye dewoyi ɓe janngayi e jannguɓe jannde école ekkite golle junngo waɗi debbo gonduɗo ñeñal dow fii golle junngo firti nokku mum to ɓikkoye dewoyi koye ekkititte ana golle junngo noon ni ɓeɓe gaɗa hano kaddule peewol e ñooli e golleeji feereeji gon taa mumum amu cuku o wi'i imo haaja balla ko hooreeɓe na o ng ji gaddanamo ko wattani ɓantaari heɓo dow golleeji ɗi o watti yeeso nani faama ka o hokki jaadi min ahamed fellam
golle junngo iri iri men gatta emen gollira bali emen gaɗa beɗi emen ñoota emen caña kaddule golle ɗe du fuu emen ekkitina sukaaɓe rewɓe ɓe gala e ɓe gaɗa baafu ara golle ni noon kawoni saɗorna amen mawɗan ngam min ngalaaɗe golle ɗum wi'ata heɓataake sey ni seɗɗa seɗɗan ngam goɗɗum de a waɗi ɗum fako conna ɗum sey de ɗum neeɓi ngam no waɗo to gon jaata adowa ɗum de ɗum sonnaama sey jarana neɗɗo on ceede ɗen sey anndu joɗɗo anan a raarude no woodi fedde de men golliditta ɓaawo majjum wala gaddan ɓemen
balla
fedde lumoɓe ɓe leydi niger koƴoɓe are no gadda e koƴoɓe no jara nokkuji gonnoni ɓe gaɗi giidal hakkunde asawe e alal ɗo nder galluñome dow talkuru coggu jaman indirtenu facture certifié noni to ɓe kolli wideni gomnati leydi niger no handi wadda kaddi e talkuru coggu jaman ndu noonni hoorejo fedde lumoɓe alhaji sani se karaw hokki jadimin mamman ada fama
ko waddi ɗum noni machine gon wadda watta wi'a lumojo fuu gollira ɗum kam won hunduko coccuɗa nangoɓe itte ɓen enda no yiya ɗum ɗum ɗon noon woni ko yimɓe mbi jardaki dow muɗum saabu a yehi a hoƴoye guineji goɗɗo fa keɓa joyir mana sapporu wi'ama ko gaɗɗa fo sey yi e a yi ɗum ɗon laati torosa ɓe neldi woɓɓe talkudu jukkugo ko watto million ɗiɗi million ɗiɗi e feccere million million e feccere million e tati ɓe mbi ɓen ɗon yooɓa gam gollude machine on enda ɗum saabi sukaɓe ummatorde ummi mbi jardaki e dow majju minen min kaɗay hakke leydi noon min kokkan hakke leydi saabu sa aɗa yiɗi jawdi ma waɗa barke ka noon woni hunde fuu no hani tokka laawol saabu ɓe jeeyino ton endan maradi ɓe jeeyino damagaran e tawaɓe kollowi yimɓe yimɓe de holliɓe hunde nde ko wawata laata joni ɓe gari ñame ɗo ɓe gattiri ɗum sembe e sembe jo hande kulle fuccade
sembe kokke dow waddugo kaddi e julnol rewɓe ka woni koɓe gatti yeeso nder batu ñalane ittanane delle e duniya gam durwida e fii o jeego e lewru février nder leydi niger ni heɓama gaɗoɓe fii o dey julnol rewɓegol no woni no ɓuytoro nder leydi niger no hoorejo fedde leydi daranine rewɓe he sukaɓe noonni dow fii finatawaji ɗi bawta gaddi saɗarma koni pranonni madan abdoulaye hamsatou o fantini jadimi rahila
ar ko dalta julnol gol rewɓe illa hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoji nayi e sappo e jeetati ɗo e nder leydi niger dow rewɓe hemre ɗum holli ko rewɓe joo ka en goni julnaɓe fedde finiyap de du waɗi teykaki mum teykaki kidu holli hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso e go'o dow rewɓe hemre yottaki debbo goto julnaɗo amma hana ɗum du hollata ko julnol gol enden accama gam no wodi région ji gon to julnol gol enden waɗataki fufu no wodi du fa hande leñi gon nder mum en teykaki ki enden holli dow rewɓe hemre rewɓe sappo e tato yaade lasoye tato e joo ka en goni julnaɓe hannden rewɓe hemre waɗoɓe golle julnol gol enden kan en acci golle ɗe enden kamɓe du nder balla pelle balliroje ɓe keɓanama seɗɗa koɓe puɗɗira lumako mabɓe ɓe keɓa koɓe kumtiri hajuji
mabɓe
goo e lewru février yaago jeego e lewru février dumo gonɗen nder mum ni batu kollol silmaji waɗama nder galluñome ɗum ɗo woni laawol jeego ɓere noon ni ko kollol silma ko leyɗe duniya dow hakkeji ɓiɓɓe adama fifi dow noon ni waɗata ɗuɗal kolluɓe silmaji mabɓe ɗi fuu kokkama barjari dey barjari mawni di umaru gandani hokka kanani ɓi leydi kongo kolluɗo silma mum nani fama ka ɓeydari yakuba hamani hoorejo fedde fifi dow o hokki jadimi zeynabu abdou seydou
mbar jaariji sappo e tati woni ko hokka e nder majjum. Mbar jaari mawndi indittirandi Oumarou Ganda ndi enɗan hootanayna Silma mo leydi Congo démocratique ko indittira Ulay. Nonno du fa hande mbar jaari Silman ko yewtere ko juuti sanne wartanaynani ɓi leydi Niger mbita Aissa Maki gadɗo film biteɗo Zender. Silman ko yewtereji ko wona ko juuti sanne anato vi cherche kañum woni ko heɓi ɗum fa hande du kondani Boubacar Jingare kandu kondan Silman muɗum heɓi mbar jaari hono noon endam. Silman du laatiɗo mo Boubacar Jingare waɗi o heɓino mbar jaari goɗɗon Côte d'Ivoire
lors du club Ivoire.
Leydi Niger jaɓɓitake gaɗoɓe taekwondoɓe leyɗe duniya ɗum ɗo woni arande portal open international jeudi noni de taekwondo ko waɗa ɗo nder gallu nyamayi. Kawrungal worɓe e rewɓe gaɗoɓe taekwondo 254 leydi Niger wari aran noni heɓi barjariji 3 tammaji kanye jeɗɗi tammaji cardi 8 e tammaji kereri 17 to leydi Niger hano jali Côte d'Ivoire e Burkina Faso noni waɗa kana 5 fevrier yago 6 fevrier ɗo nder gallu nyamayi nder paale du 29 juillet. Yewtere men pindinol ko andano de leydi Niger ni bindoɓe dewte worɓe kan andira e bindol majji no handi wi'e windirama e ɗemle wuro. Duuɓi cakkitiɗɗi rewɓe no goni no binda dewte e ɗemle wuro nonni. Sajida Alhaji Seydou Koulay andiraɗo yer mutan Niger goto nder bindoɓe dewte. O fuɗɗana mo winda dewte hitaane 2017 jon. O windana dewtere makko 13 ɓere noni do inditiri wata ko kowar nani famaka Talata Abdou Bahar yewtidi e makko.
De puɗɗuɗa windude
saboda ni dai
la'imi fanɗi winnude habaru na dewtere welika undu waddi ko binnol dewtegol no beginika faami fuɗɗi nyamminde winnoɓe gon ko imi winna dewte andu mi heɓi ballirɓe kan ɗo leydi Niger no wodi nyanyuɓe nder binnol dewte himɓe duno annuɓe darja annal ko tawa nder dewtere yettore Allah.
Nafakkaji ɗi e keɓuɗa nder bindol dewtegol
winnude dewtere no wodi nafakka mawka nafakka majjum du kaw woni ko winna wi'a ɗum no latano himɓe hollitore kaw woni yottinde lildal yaade e jama'are leydi himɓe cuɓo ko nafa nyemmina ko woɗa du sey ɓe boɗɗo ɗum
ko saabi aɗa winda
hana ganno welikanta waɗi imi winna dewtere no winne gam ɓeydude annal himɓe gam firtude ko e kaɓɓiɗe no winne du gam waajade gam miccintinde himɓe e gam foɗude hakkilloji maɓɓe no winne kaden gam janga ittude yewene kanibol no wawi laatade du wawadde himɓe mbawi nawtorade kisa bonondaji kewɗi igol fasano himɓe leydi du
dane de gattata yaade he ardiɓe leydi
da wannan muke masu ro
dane an yaade ardiɓe leydi kaw woni meɗen tefa balla men keɓi gonga ekkintinoje lobbe dow no dewte binnoro bela jangoɓe ɗum jama are leydi kandu no nafo sanne nder ko winna wi'a nder dewte ɗe ardiɓe leydi meɗen giɗi joƴƴina sigila bawɗo sembinɗinde men men jaare yeeso golle ɗe barke majje ɗuɗa men annane
a cikin ƙasarmu.
Jangan min seɗɗa nder ko binduɗa nder dewtere maɗa gon.
Mi jangan seɗɗa nder dewtere an gon innirane wata ko kowa na bi'en nder fulfulde durwo gon. Jawdi wara fanoyi wala kartiyol kredigol ceede nyami fanoyi wala faɗum nanni hano woni emo hoyɗanino faadu kade jeydaɗo makko gon inna ɓiyiko duuɓi tatijo gon wi'i joni babu aɗa yi'a imi fanɗine gam haalaji ɗi maɗɗi tanna bide a woɗa ko himɓe pamani men ɗum du Allah ni kay yiɗani men ko woɗi.
Ɗo min darnato habaruji mi e fulfulde kirtento jam hirti.